Ejeri afi ya local defense force ngalili mukulauna okwa bulichiro obamunga likogana wamu ne police likutte saa mwenda ne chundu ezekiro abazigu babadde mukaga babadde bamenya ennyumba yo mutuzo omunga bajjamu amatofali bajibomola bajiyingire ennyumba ya Musoke William asangibwa munasana is to be a zone ne abakusirikali baffe basobodde okwata abazigu bano banakubo ababiri badduse ne SMP ya Richard Mutyaba Yasin kwenda Alex Nikakoza Baker bo bamaze okukwatibwa bali ku Nansana police station era bagenda file zaabwe zigenda kukolebwako babenga batwalibwa mbuga z'amateeka. Kubiriza abavubuka bonna kimanyi nti tulina siminok masaawa emu okutambula saba saawa emu tubenga tutambula naffe kituyambako abakuumaddembe okulaba nga abantu ababinga bano twakutte ku saawa mwenda tubajjamu tebwaba nsonga lwaki otambula saawa nnya ttaano ssatu ng'obudde bwatuuse dda. So mbasaba ebiseera bya curfew mubikwate tusobole okwawula abamenyi b'amateeka amangu n'abantu abatuufu.